José.
Saldito.
Baby we ni tam tam, moyo wangu umefanya zam zam, kama karuna guruma vroom vroom, na kwa mapenzi galo menifanya mbuto.
Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know.
Soft soft, toto weni sop sop,
matoto yangu iko parara pirera, iko ready kukubeba.
In this life, the little things that you do keep me going. In this life, your prayers mama keep me going. Because of you, no longer bwana mkunaji, samini bwana mpendaji mama.
Swear, sitaki hata nani nifunza ukunaji mama.
Mdoto
weni dhitima, yani umememe. Yumani kwangu weni dhitima, yani umememe. Mdoto weni dhitima, yani umememe.
Dhitima, nisha zama kwa mapenzi yo dhitima. Kila kona umenibeba dhitima, nisha zama kwa mapenzi yo dhitima.
Mdoto weni dhitima, yani umememe.